Ngiyisone sibi ngesa enkosini
wathi
ngegama lika Jesu bathola ukukhululwa wesu umthandazo wami wangithethelela wangethula umthwalo wangishiya neculo
yebo
wethula umthwalo owawungahlula
yebo
wethula umthwalo
womthandazo
wami uvalo lwami lwaphela
Jesu
wafusa umoya wami wangethula umthwalo wangishiya neculo
kaningi umthwalo unzima
namatshe ehlaba kaningi ngiqindezelwa umthwalo wesono ngakhala enkosini ngithi kuzobani wangethula umthwalo wangishiya neculo
yebo
wethula umthwalo owawungahlula
yebo
wethula umthwalo
womthandazo
wami uvalo lwami lwaphela
Jesu
wafusa umoya wami wangethula umthwalo wangishiya neculo
ase ngibandezelwa
ngikhotha mango sizi ubudabuka kwami wangahlula impela
lapho
uJesu ethi ungowami wena wangethula umthwalo wangishiya neculo
yebo
wethula umthwalo owawungahlula
yebo
wethula umthwalo
womthandazo
wami uvalo lwami lwaphela
Jesu
wafusa umoya wami wangethula umthwalo wangishiya neculo
ngisomethemba njalo
Kobuya yasindlela uzongihola ngeso angisekele impela esulwini ngolanda ngibonga phakade nje ngokungethula umthwalo angishiye neculo
yebo
wethula umthwalo owawungahlula
yebo
wethula umthwalo
womthandazo
uvalo lwami lwaphela
Jesu
wafusa umoya wami wangethula umthwalo wangishiya neculo.